We back. We back. Katiri katiri saga, loketo loketo mama utaniwa. Wako nimesha kufaga, poketo poketo nishawekania. Penzi la kichina, mtoto una umbo la kichoni. Na mwitaga fashion kila, nyuma kafunga shamsondo. Amina nipe kidogo, amina amina nipe kidogo. Salima nipe kidogo, Salima amina nipe kidogo.
Meni mada, mada, baby, baby meni mada.
Jua kwako nishakole.
Meni mada, mada, baby, baby meni mada.
Kama movie la kikore.
Meni mada, mada, baby, baby meni mada.
Jua kwako nishakole.
Meni mada, mada, baby, baby meni mada.
Kama movie la kikore. Kali wa mitindo jamani, kamoyo kangu kwa kikebe kebe. Mtoto ajua gikudanga, kutwa nanifanya mimi na tetema. Ma, laini kama bamia, kamefuzwa tabia. Kana utamukolea, kwa bedi na mwelewa. Amina, nipe kidogo, amina, amina, nipe kidogo. Salima, nipe kidogo, Salima, amina, nipe kidogo.
Meni mada, mada.
Jua kwako nishakole.
Mada, mada, baby, baby meni mada.
Kama movie la kikore.
Mada.